otunulira kasente kyo kikyekyo mwami azukuka ojje tulabe ekituufu. Ndowooza ekinagwanira kubanga sente ezo zikwasa genda onoonye ekibanja tukole tuwona okudaaka sikulimba wetunuulire babo tubawakiwe kube kutimba kweralowooza zenno kyenda babuli gy'ofunye empanji kwati ziwera onoonye ekibanja ninde ennimire ku baana olijja waddala ezigula emmere gy'olya n'abaana bawerere n'ennyumba ate nkubanja naawe yambala nange ate nkulinze endwadde zeetala n'omwana alwadde toola. Tulowooza ku kyenjogeddeko kyo kituufu manya n'ebiseera bituweddeko tukula olwo obanga mikwano gyegikuyinula ab'omuyiiya ebibaana minjo ganyulwa mitono ono nga bangi be weekubiirako teryakuyamba bo nga ate bakweyuna bwe n'obagasaako mu byafu bano b'obanja mbala n'amala baziri ezo juzi wano wayomba neboogerera akudagira n'omutoolera ate omutwalo singa ezo zimpane kuŋŋanya kyo kibiiki mu kifo ky'okuwola abatasaanye oba abalyake yoolo watyango abazeeyi oba sande n'ogituulayo ndyawo bwe nti sigaanakola twagulirwawo ng'abakyala naye ntyokukola ekintu n'empaka nga mbalaaya nandigenze ebyuma by'emiti n'enkola eyo awo mwami ekirabe mbeera y'amaka ng'etudaaza
mbozi yo nyabu katona wonunga myomwoyo naye ate mpulidde onvuma wegendereze ng'ommatiza
ate awo nsonga kyenkulu taata gwe gy'olaba ensudde
twali tudde awatali alaba n'oŋŋamba by'olaba ebinyiga netukkaanya mpola mpola abe twakkaanya nga nkuwasa
iwaawo ebikwasa ensonyi twekukuma emwekyoolinga
ate ekinnyodde ombuuliro nkaga n'ennyumba ogyesudde oli eryo onyumiza ani nnyini mwondaba obanga onkooye ng'oŋŋamba
leka mwattu gy'olaga ombuza ate kati mwami olaga wa
sitegedde enkola yo nnyabu nze ataayombye ntyonyigirwa naye ate n'ojja weeyasojo n'abaana batendesa obujeka
naye naawe okazizza obusobozi mbwekyo siraba nsonga
waali kumye n'onto ya mbuko otyo ndowooza kye weesiga okirina gwe buli omu n'ammanya obukyamu maama nnansoba oswaza
y'abakazi tuyina ennaku za kugambye okwezimba ndi mubi
n'abalina ab'otunuulira abo nabo n'obaalaba ebizibu ekikupa bya sinnakiraba weegombe nga ng'olekamu
siganye ensobe za ssebo birowooza ku ebyo ebikasa
obuliddwa ne bw'osimbuka mu mboozi z'ofuna okunyumya eyo mu banno gy'otabaalira ye wano kameka ng'osiiba
bonnanga enaakomye ssebo naye weekuumira ebizibu
nange nno situdde ennyabu waliwo nze ebyendaba ebijuna kati njagala nsuubula engoye nsiri kwa nsumbu wa ntabula
teri Bali kuyamba ngaziwete wocho chikwate Sone chifocho ngachivate yosi chichama Yeba na fe kori kula jogo musajja Kori mnyumbeze zivandi bolu tatogo Enso kukula ndo chivamba jiri mubalo oza Obama sanyugega kusinga kukoga tuze Fakubana bongo batira wato musingi Elimo kudaga jevuli jagonga mumasu Katino bambi hula gichi pia siku saga Kukakofune chifocho otumani tuto chiva change Segura bado bismani javya paka wafe Nabana babo zenemba sura uko manyao Na yoku kukamba nunguma kumakale mama
Katiora bikaka wakule ntaro Kulabu sinzi dondi bubi Kichochori konyabu Akonfu kito muliro Wasose mpora mpora Novanga gamba Tiumpabula unyumi otia kubyo kuduka Nabano ngabe ntiubareka Yo wango ima wanyabu Webanko ngabe ntiugenda Wesi kubye ntioli kembali Gambo zudoru ansinga Yebi kwa sensoji Bazi niye kore biziro yindo kyo kutantia nyabu Negamba na wengu nziramu Aba jara mwino uyinza Kwe mwafuno umara na yesi kufuka chiwaji Makambu kubangu wakirwa Umwana umutoyo manyango muwate chimoli Checho chali zanyisa uchere ganga tumura
Chala, kangede nemenye, nakola chimaze muchala, bangede nemenye.